Chime ni meshi mumitima yachu utkwachire iyo dusubije maso yachu inyuma aho tuvuye tuabonye imbaraga zawe bikaturenga Nibibuke no kugushima
Tuzamuye amashimwe
Mana yacu urabikwiriye
Tuguhitubahiro
Iteka ryose tuzagusingiza Wowe usumba byose Amavi apfukame Indimi zose zivugiriza Wadukoreye
Tuzamuye amashimwe
Mana yacu Urabikwiriye
Tuguhe icyubahiro
Iteka ryose Tuzagusingiza Wowe usumba byose Amavi apfukame Indimi zose zivugiriza Wadukoreye I'm a fiend.